Yeah, yeah. Hot Music Records. M2IA. Ndiya zwiḓivha thingo khakha tshimukhethe, nga nnḓa ene a huna muṅwe a repeta. Ende nthembe tinga ḓo fuwa ndo mukhetha, ḓo mu funa u swikela tinga ḓo neta. Ri tsetse roṱhe ri si roṱhe ri khou chetha, ndo nango noyu nzwa vharwali zwi tshi vha kweta. Uya nkuvhela a zwi aina a zwi peta, holu a si luimbo baby ndi love letter. Ro no pfuka challenges nnzhi sa nne ndelivhuwa kha Yehova vhebo mbisa ndelivhuwa. Ndelivhuwa zwevho myawe vha mpepela ndelivhuwa. Every day ndi tshifuwo ndi tsha ḓela ndelivhuwa. Lufuno lumbiluni lwo ḓa tshoṱhe no thudala. Ndi kho ṱoḓa u mu malo kho zwi ṱoḓa zwi khakhala. And wa mpfuna zwi to pfala zwi a vhavha vha ndo mu fara. Vho ḓi ngotsha zwo to pfala tinga ḓo vuwa ndo mu ṱala.
She's the queen of my life, oh. Ro defeata dzoṱhe dzi thaidzo. Gone lie, gone lie, oh. Ronga na northo lusaina mulayo. She's the queen of my life, oh. Ro defeata dzoṱhe dzi thaidzo. Gone lie, gone lie, oh. Ronga na northo lusaina mulayo. Hati dhodi mwe mutu ni na inwi. One baby ni go benga nga inwi. Chpinga chata ntata tura ni na inwi. Mwe mazinyara ni na inwi. Kanamini kanamini ni dhobana. Siya mipansi dhifi ni dhobana. Chpinga chata chavuchira ta chpensa na inwi. Baby I love you ni dhobana. You never understand mosi ndi chiri. Ufuno ranga rote roka inwi. You're the only one, girl. Baby, ni amufuna ne. Forever my baby, hey. And never my lady, hey. I just wanna know, yeah, that will you be by my side, yeah, to make me feel alright, girl. There we are, right, alright, alright, girl. She's the queen of my life, oh. Ro defeata dzoṱhe dzi thaidzo. Gone lie, gone lie, oh. Ronga na northo lusaina mulayo. She's the queen of my life, oh. Ro defeata dzoṱhe dzi thaidzo. Gone lie, gone lie, oh. Ronga na northo lusaina mulayo.
Our love's like a journey, baby. Wa vhuraru ha journey, baby. Vhanga namba vhari mini. Ngauri ndi ni ḓivha ni muthu wa vhutungo.
She's the queen of my life, oh. Ro defeata dzoṱhe dzi thaidzo. Gone lie, gone lie, oh. Ronga na northo lusaina mulayo. She's the queen of my life, oh. Ro defeata dzoṱhe dzi thaidzo. Gone lie, gone lie, oh. Ronga na northo lusaina mulayo. She's the queen of my life, oh. Ro defeata dzoṱhe dzi thaidzo. Gone lie, gone lie, oh. Ronga na northo lusaina mulayo. She's the queen of my life, oh. Ro defeata dzoṱhe dzi thaidzo. Gone lie, gone lie, oh. Ronga na northo lusaina mulayo.